djshowster.com.
Alo? Alo, Skyson?
Hey, alo, Lachan.
Ah, uri kutkwambe kumveka musheso?
Ah, tulikumalira.
Ine kweni riri kuno mova nokupya sound chemwe imvekera icho nichita mumati.
Pagafizi, pagafizi.
Ati kukafizi?
Eh, hey, hey, waisha.
Pagafizi? Ah, yeah. Nabwera kwamene uko. Oh, nabwera.
Chitape wangu wangu.
Banona tongo. Hey, yo Skyson. Kupara track. Kamfana. Nili kumalila ngoma na mafu yeni mabazila. Sika beula isesti manila. Bigi manika weekend ni chaiwa. Kuchili zaifebe na nikaria. Usani peza pakafiz. Nibumu kila pakafiz. Ni mavinila pakafiz. Nakoma pona suti ya kaki. Nikalibona potoi pamumova. Chikanga ni kongole na karoba. Ilangane popoma. Story easy wikandise machakorwa. Watipunkane pakafiz. Ine nabanzanga pakafiz. Pati ni pakafiz.
Yo Skyson.
Ipapisa mama sugar daddy. Vashinde ukapa virimba DJ Duchi. Elo plus elo kulina kapora kave bruise. Nazibova muka kiambara kakuchi. Nishapa vima banana na mbuzi. Nireche muize ni mwela phone vima big mosi. Ninateka na ndevu furu di close. Inena soba tina sign a divorce. Ninaisi ya mumisozi. Nipati ya magangsta ya iba mwine. Wazizila bati nichoka na chive. Tengani mwa munitile. Nichiri na namwana wa mikalili. Wangu tachero wanatenga pona chifu waka. Mpopo ziri pafupi na mbozi melela matia. Nimvela laka, hey. Ninaskatia. Nili kumalila ngoma na maafu yeni mabazila. Tika beula isesti manila. Bigi manika weekend ni chaiwa. Kuchini zaifebe na nikaria. Usani peza pakafiz. Nibumu kila pakafiz. Nimavinila pakafiz. Nakoma pona suti ya kaki. Nikalibona potoi pamumova. Chikanga ni kongole na karoba. Ilangane popoma. Story easy wikandise machakorwa. Watipunkane pakafiz. Ine nabanzanga pakafiz. Pati ni pakafiz. Yepa pisa mama sugar daddy.
Gasha ingila mbubu yula pakafiz. Kosa namba shota namba bosses. Abanda lama benda namba kakis. Levo nigga party bamba ladies. Panobe bala kolwe la masku fees. Kuseke shomu pasi ni pakafiz. No fine chungu lo dionse. Blood fiali chipa pa monobu lio bonse. Time ye kusefya mune kubu nwa bonse. But after patelo kushipwa shonse. Hey, catch a fresh is angwa mujole. Kelo bali popo kabende chipale. Ipanke fwebo dandela mu pocket. Pabwala potu pangila budget. Tula chilisha Monday to Sunday. Guess who dan fwa isa pakafiz tulande. Ipanke fwebo dandela na mupocket babwana poto pangila budget tunachilisha Monday to Sunday kesho na fwaisa paka festo
nili kumalila ngoma na maafu yeni mabazila tika beula isesti manila bigi manika weekend ni chaiwa kuchili zaifebe na nikaria usani peza pakafiz nibumu kila pakafiz. Ni mavinila pakafiz. Nakoma pona suti ya kaki. Nikalibona potoi pamumova. Chikanga ni kongole na karoba. Ilangane popoma. Story easy wikandise machakorwa. Watipunkane pakafiz. Ine nabanzanga pakafiz. Pati ni pakafiz. Depa bisa mama sugar daddies. Theoka fiwe kunonde kwe tipisa. Mawakashana bashumpa misana. Tikankalamo dizi na vizungu. Ifetima visranga. Wanti muponde satiana. Dengere moshisha. Then na fo wanti azia Patricia. Ona wakashana bambuzikopa picture. Then banyamati abakumwa mochi picture. Inankazikika. Inesarari yanga ima sirila kafiz. Bazande kucheishi pa Catholic. Nikakomboka futi ni mauyamba. Na pepa mona chamba. Nitumira swiso wabwere kona bomu ya grants. Festi didi era ranch. Tinachoka kumayati. Na nzeru za mushanti, yeah. Managers pa kafiz. Bossman Chomba. Antioni. Uncle Peter, yeah. Uncle D, yeah. David D. Lee J. Wap G. Shaiku. BK. Sonic. Kupara drag. K-Frogs in the beauty. Smash. Sonic on the
djshowster.com.